Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajaru tarawere to bugu janiga fandu hala Mamadou Sama Sekou jam nyali sagrabe hediibe gullida leedi ndi humani den mayoji daliki kabaru kewal jam mayo rano ngorto motti e 100 juudibe dane mayoji di memba mi sugula mudun denta leede AS wadi plantu nyande altinernde yeso conseil securite oni bangal faaba leedi ukraine fawde to russi en hengal ndar oni dawrude no ngortata dido gidali fawde e nokku do e jonte yogaje puddanna matchingaje elmatar kan maroc 2025 exporter en naba mi sugula jagablu en mali de ngala enkitino di ngun seme kawru amenda hande kigide alarbaare no go uttu 2024 bismillah sakrabe rizo ngaji muti sahna pewti e tidalla kewal mayo niger kambari mudun gollira leedi ndi humnide kabaru njammeji dalike e le communique de politi wede yuru ordo alhali yu ana wara dubi chapande joyi jiddi hande juudibe dani mayoji didi mbir kay gilla joni bami sugula mudun mahamman baba kunta won ko ben kadi faysango umar wagol alcisse
talataare noga e lewru out leful mayo rane on go ngabbi nokko no dirte sofara kany e muti dun jabbiri ko yata metruji jeegom suudu no dirte direction nationale de l'hydraulique kollitiwido hono gol do natu gol ndiyam dum wayri yede ilitane 1967 demmo dum dun ndiyam dan yottaaki fa ton fedde humnine kabaru metiyo nde du wadi gonginaali fewde jamaade tinno watta hakkille amadou jakite goto gollo nde do feddo wadi noddango fewde e jamaare battinde mayoji di kanye nokkul do kasaraji kam way yottaade
le mardi 13 août
2024 sapo etati lewru août hitan 2024 yoga e bafe barrage selenge utama utugol bedo bafe beedade to oji modi mata di latke sababu natugol ndiyam jabbitingol ko doma bangal tobol hitan 2024 waram bettaade ko hitan 2023 ko leendi e mangal mudum
fu a travers le pays
tawedi wi le jamandan wonte yeltin do hen dati fu yimbe le wombe motti kanye yuworu bi ana kulifa hande nan gonde wadde noddango fewde e laamu wono ndiyan dan wonde natirde no
ko fara baw fene fara na
gori amen fayoto mayoji di fu hewi wi fa ham ndiyan ka na heddi warde e do wombini men san min ngombe damal mayo ngo kayle ngallura yu waru to ngommi min do ka ndiyan dam wada e bonanda la galleji kewdi batti be kam tudi mu en san lanaji du yoli
ta se kurum tunuluma
mi cetede wi le balde jabbinode sudundu no dirte direction national de l'hydraulique hollitiide baafe do be gondi e nangudi ndiyam dan do baafal gotal be utti dum nokku no dirte selenge les régions bouguni
sagba to tan yamadou kamram bama bem am facebook and x no twitter kiddo ñandi sapo jena août 2024 men dental AES woytiki yeso conseil secrétaire oni le lettre mobile ben na fa leddi horojo conseil secrétaire ministre en guldal hakune leede tattide den woytiki faaba di ben gouvernement ukraine wata fewde terrorist en nade men dardi conseil secrétaire fiide dabare no dum do ngotata kedda nako ben Ali Seydou Faysan kanko hermako
le batak mabbe goto mo be mindidi ministre em kumani be kabaruji hakune leede mu em kan leede sel kawrtube le dental gal be noddirta AES wadi wulita gol fawde e fedde ne noddirta conseil de sécurité onito le on do bataki mo kaya mabbe gombe New York signini leedi Mali Burkina Faso kan e Niger holiti metti mudum fawde e faba muya mo leedi Ukraine wadi fawde terroriste embe buri fule leful sahingel odo anya mo leedi Ukraine muri so bami mo bonanda mudum wala fudo haadi ana yedda sariya bangal ndimaku ngotu maku leede amende do e tonyange do fewde de do leede non holitir wiide faham tongande fewde odo anya faham mo wala fudo habbi mo leedi Ukraine bammi fewde leede amende gouvernement leede kawrtude ele dental gal be noddirta AES le on do bataki faham nardi fedde conseil de sécurité bama dabereji kantidi yellana heba hadude odo golle mawdu latal sababu seminde bawde gube terroriste embe
sapo jetu out 2020 sapo jetu out 2024 duubi nay hande ko leedi mandi na juude ben le kabaru transition den no odo do yitimo do yobbo ben samin gol laamu Ibrahim Bokar Keita ben la loi yambinama e le ne wa munya chakte yonterde bar politics pawoto de transition holti wiide ben de do duubi nay de den latke jaati ben kuyam tawene be opposition kay holti wiide wala ko golla kadan ko heben Umar Bagole du fostan kanko alcisse
kanko noddete sek Umar Sidi be laami do fedde noddete ini pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali o wi golleji ko laamu hakkunde jo golli ko dum feewi
leedi meden ni golleji mudum huncini hore fesatidaaji heewdi ana mata fa hamden sa ƴeewi bangal deejere e hebi semme hannen do yimbe bombe be kulleji mawdi wadama fa hannen o laamu ana woni e jukkude yimbe nyaawbe kalse leedin mere mere
prédateurs du déni public.
Wana don lami fedde kodemde kay tawa kanko Alassane Abba secrétaire général de do fedde o wala fudati ko lamo yaltinde hen nyaloma hande o konayri bangal yirwere.
Ko min hasigini fa hannen tati mawdi nenen leednin le tuu doktorajo ndu dabreji pame yalla golle an wadde to no wodiri tuu le ko uddaade fu uddite son haalama gonga huuna football takle leednin to fon
c'est pas bougé
tagal ko lam hokkunde jo hebi duubi nay ko yogay pelle politikan gonde imade wattu jono bi hibe yawa yalla hono woteji kani wadrede le leedindi
on pam wiide do wonno Umar Bagoule kanye sita sidibe fande le kabarji mbi na lamu bitagule lamu tumbu tumerna lumo bintagule lamu tumutu na ben jugi jati kulentreji bangal nyamdu kanon gilla libi jogaji ben jamandu holti wiide di do cuguji di ben ti di sanne kambe rewbe defobe holti sugula mabbe be dadaduno njeyobe watande hakillo di do cuguji di kanko keda men to ben bintagu ben kanko jame gondo tunno almudu muhammad bangu ko ben kat fason gal sisi Umar Bagoule
bintagungu noku to demal awgal fayoto maral dabaji watte alkam sare yo nyaloma lumo mabbe lumo goka ana uti kulle yimbe hasindine mudum gartodo yure somaya jom odo yaya galle doni hadi kundu holiti wiide kulle jeyterde lumo gol nyaloma hande oka wana ko newani feyi chomotobe
bintagun ano jari hon to
nyaloma hande do bintagungu do miden jogi tidallaji mawdi bayere ko wonno sottede chapande jittina temdere do yi fatini de chapande juyi poti ngebbe yi fatene tati gangaji do an sotte fa temdere chapande juyi
Asa Asuman yo njeyo nyamri jiltotodo hakkune lumoji gondile nokko o holiti wiire tidal bangal kebe fayeto rafinde na gondo leedi amendi sabi bini dum
e bay kadu yo bu ranger fero
den kebano li hen tino ka wattu jono ko mi ciotto ko jati tidi dum beedriki fa bu temede joyi na nokkuji goddidi ujinere chakur chundi farane ko mi bono sodde ujinaji tati dum yehi fa ujinaji nay chakur maro mi den gonno sodde dum ujinaji nay tonka wattu jono dum yehi fa ujinaji joyi ujinere mi kebata hen
no ko ni jember fo
chodo fayoto chomotobe ka fu an nada kana ko be leedi amendi tinno fiana dum dabere so wana dum wakati momi golle mudum le nyalama hande o ka wana ko newi don ko almudu mahamman bangu hebani studio 80 yude gundam
studio 80 projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
jonte yogaji fadde matchingaji tiagal lidindi ben jagabule en mali ngala fi ekintino hunde de latige sugula modo fewde exporter en be kulta klaj mabbe to tumbutu segu bamako e yurosu kanko lal tangal hajab en wonko heben kede fostango Umar Bagoule
l'inquiétude c'est pas d'abord
le kulmin do wana ekintino ko nayri bangal fiobe tamnyalom hande ben jigi fiobe wattu mo gonde mudun midimila kanko Aliou Badra El Kunti jano de jeux olympiques kanko woni tubado festawede ko mo yeton ko wala fu ko mo hebi ko mo gondi ko yi ko burmi fu hulde nyaloma hande no yalla o do ne don way gollude o do gollena min kam dimi lon way gollude o do golle sabite kanko wonno jukkinde Eric Sekusel yodo golle tan jukkititte watto battiki sanne watto jono feso entraîneur hebama dum e kittinowo attan watto nangiri en juude sabide match arande jole jeegom lewru septembre hani wadde bo yafa
ça sera très très difficile
yotre mede wonde zoom sur en yudo me kabaru dawol imbe joga wonto suni be neddo dawi tan be ciina danku nedduda be tawen en buudbe ko kayma e le dawol mahal dundo fanko faccinen laade tangarka da fostango alsisi
waddande neddo huuna sara iwa dawol yo huune ko gidraabe amem fayoto wondube amem teutirtamen saatu wambe mabbe jaati mbajin binobe dum tay feyi mbudube dokkata ma ngada choggu buru so awibe adawo asi ana landini yaade muti fabande sarabe mudum gidum ko debbo kadi wi somo warta iwru tomfu o wadana dum liddi uradi no o warti e dawol makongol ewde muti kadi gidi ko o ka ana jondorno hebude liddi mudum uradi di o nardinomo somo warafu o wadana dum doni ko bamarabe noddirta sama nga o waawano sodde ɗum sabi o walaano kalsi majjum kadi kañum ka ɗum metti ɗum sanne nga ko giɗi ko o hannay mo wakkati mo waata dawol muɗum ngol ni woni njohowo ittoyde kalsi muttito dawol makko iwde mutti warde bomako e hoore passe muɗum o yoɓay arrivé pays o wardi ko yottile ngallura ɗo ko yoɓi ɗum ɓe jeɓondiri ka fa ɓerɗe maɓɓe ɓuuɓi ɗum laatike saababe ceerango hakkunde maɓɓe sakiraɓe amen goonga yo inde allah tewtirde neɗɗo muɗum hunde wona ko boni nga ko boni hen ni woni tewtude hunde fa ƴaɓɓito waddande neɗɗo hunde so ana warta dawol wona wajibe e dow fay goto
sacre wadto en nettimata kabaruji amen miccon watta hewde sade fof ɗiɗo kabaruji dow bembal amen whatsapp 75 99 76 19 e dow bembal maggal ngal ɗumde kañe ɗum facebook banggal kunafuñ 37 321 mere mere noon ka famɗi fof buuɗi noga tawa li téléphone joomu ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewtere meɗen magasin yo kabaru cellal e yowi ɗum kabaru deeɗi ɓattodirɗi ndenno rewɓe jogaman jogui cellaji jaati dow kabaru muɗum yalande ɓeydoro famu kanko Amsat Touré won ko ɓenne kadi fasango min e Aly Cissé yewni kiri jaam
ɗum kaso gonga o mi landinaki no feewi ele hoore am fewde e majjum miɗe jondiruno heɓude suka goɗɗo ka ga wiide ɗum latto no yaawiri ka ɗum juhi kam mi santanaka no sanni wakkati mi ɓammi reedu kasenne mi heɓi tiɗɗalaji yogaji wakkati no ɓammi reedu cilɗiɗoɓane mo arande radio o kanko e miragel makko ngel amilam ɓe fuu ñalawma goto ɓe piine ɓe fuu du asawere ɓe dima kulle mabɓe fuu kamɓe waddata
tout ensemble
ɗum ɗo e seeda fo kaɓo debbo goto hono kanko hewɓe ana le oɗo alahaali e wi dunke en ɓeygu ɓattodirɗi yoko wattu hakkude moniraɗo e miniraɗo o na ley lebbi sappo e jetti docteur yeyam mayga yo gynécologue o daalike rewɓe ɓe ɓeygu mum no ɓattodiri sanne e wimakko rafi ñamduji wattu kabaru muɗum no wawi sambinde sammin wol reedu e kañe jiɓɓingol illa yonali
pourlamama
innamaɓe o ka eɗum tampina ɗum sanne saabi hinnagol sukaɓɓe kañe gulli ji goɗɗi gatteɗi ɗe galle to ñamdu nafowomo e hoore ana fanɗi ko heɓata ɗum reedu mo ɓamata caggal muɗum ana wawi bonude no yawiri na du no taaɗiri na sato e hoore ɗu o ɓeynam tawi wakkati o yettaki so debbo waɗi deeɗi ɓattodirɗi ɗum hani immade yettoade sur doctorore yalla mo heɓa faaba muya kaye cafaje nafowmo
yo alahaali mo heɓata rewɓe yogaɓe saabi teddirgol séraji dina madun tawa ngal kan noon docteur en lolliɓe pédiatre gondaka fewi kabaru muɗum e wi docteur Amadou Diara docteur heccuɓe to sisref commune 4 Bamako suka ona hani guttude muynude yalla bato naata e farati tiɗalla ñamduji
torda ko ɗum wawi yettinde sukamo o tawata ɗo o ni woni o naɓiram caggal yirwere muɗum bangal calɗi reedu ndu o ɓamata caggal so o ɓeyni ana wawi latade sababu sukamo o ɓeynata caggal muɗum o laato tuskel na du ñaw ƴiƴam nanga ɗum moƴƴi ni woni so debbo ko a ɓammi fa ɓeyni ana hani ko naftoro kulle mbawɗe latade sababu fato ɓama reedu kasen ɗum yalla mo heɓa hokkude suka makko o endu fa lebbi jeegom so wona leɗɗe ko suka o windente leɗɗe ɓaleɓe fuu o hana hokkude ɗum so reedu wondu ka o heɓi ɗum tawi goɗɗo o entaka mo han jokkitade hokkude ɗum endu fa han fa o heɓa lebbi jeegom so oɗo sarti hiɓɓi fuu so o tewta hokkude suka o kulle goɗɗe ɗe wawi
ñamdunutrition
sifaji fina tawa ɗum na woodi yalla faabade inniraɗo o e suka o yawtude kaɗo tiɗalla ittoɓe leɗɗe ɓaleɓe to tomiña e bankas cefike dow kabaru muɗum
dima tigui
rewɓe hewɓe ɓe deeɗi mum en ɓattodirta ana yetto kam mbiɗe faabo ɗumen mine hokkaɓe leɗɗe ɓaleɓe nafoɓe sanne hono zaban kañe gunje ɗeɓe mbawi lotirde suka o fati ɗum yettinamo torda ɗum suka mo jogui juuɗe makko inna o hoore kañum ndu ana hokke ko muɗum
omsofantisege
tawane dunke en cellal jeeli yo famingol huncene hoore ɗum foof caggal ɓeynugol koɓe mbajoto yo nawtorade haybugol ɓeyngu kañe muynugol sato foof ɓeydade ɗiɗo sifaji ɗi wan holtiɓe ɗum ɗo no sambina saɗɗa ammodirɓe ɓe